Yo. Money, money, money. Little fo.
Yo. The heavy touches produce
this thin busy kawa karume baba nyerere mlipanda mindi sasa vipi hawa ngedere wameshiba tunenja hawaijui shida mta wamekula kila kitu akajibanza juu ya pa leo twiga na panda ndege mangati anapunga mkulu nikisema now ni nani atanyunga mkono kipigo cha daktari so dawa ya mgomo mimi stay conscious usinzibe mdomo damu ya mwangusi inageuka promwe na wafata mpaka wani mnako paki hizo limo mpiga kura membana kama mjusi chini ya mlango mwanafunzi anarudishwa kisa hela ya mchango baba hana hata mia nadaiwa hela pango daily ugali na bamia mama kisha uza matango do life ya kibongo tajiri mpe bia masikini gongo
masikini wale wale matajiri wale wale masikini yeah matajiri oh ah, masikini
super
matajiri
super
masikini yeah matajiri oh ah.
Masikini wale wale matajiri wale wale wagonjwa wanaongezeka bado wodi zile zile sewa haji ile ile wagonjwa wanalazwa koridoni pale pale wamevunjika miguu mikono vile vile dereva boda boda nipeleke pole pole mana yanatisha niliyo yaona kule utanda wazi umewachanganya watoto wa shule wasi Facebook, BBM, vile vile wazungu wameturudishia ujinga wa kisasa brother uza smartphone fuga kuku wa kisasa Obama si urudi tena barabara zipigwe msasa
Tanzania yangu, Tanzania yangu nakupenda, nakupenda sana nchi yangu
Masikini wale wale matajiri wale wale masikini yeah matajiri oh ah, masikini
super
matajiri
super
masikini yeah matajiri oh ah.
Usilie mama yo kwanza futa chozi njoo shika jembe ukalime japo pembejeo no ule mtaji wa mka umeshafilisika na mkopo uliokopa bado haujaulipa vua za masika zimeshakatika na mazao yote tayari yashanyauka kinachofuata ni njaa Viki na bala, uka haba, uka baji ndizo ndoto za mita Tuna dhabu toka bara, gesi toka mtwara Tuna ziwa, tuna mito, ngoro, ngoro na manyara Kilimanjaro, mlima wa bara, almasi, Tanzanite Aise huni Walimu wamekonda kwa udogo wa mshara Wanafunzi wanafeli kwa ubovu wa mitara Madawa ya kulevya nchi yetu ndiyo gala Huu wimbo wakiuliza wambieni ameimba kala
Masikini wale wale matajiri wale wale masikini yeah Matajiri oh ah, masikini
super
matajiri
super
masikini yeah Matajiri oh